Fweny adek.
Ndik ni malaika mar kanyakla mar jo Kristo man Sardinia.
Weche mag jal manigi roho abiriyo mag Nyasaye kod sulwe abiriyo e mago. Ang'eyo timbeni duto, bende ang'eyo ni in gi nying ni ingima, to kata kamano isetho. Kuom mano, chiew mondo ijiw gima pod in go kapok otho chuth, nimar ayudo ni timbeni pod ok beruok e nyim Nyasacha. Omiyo parane gima ne opuonji kendo mane iwinjo. Make kendo ilok chunyi iwe richoni. To ka ok ichiew, to abiro poi ka jakuo, ka ok ing'eyo sama abiroe. Kata kamano, pod in gi ji manok e dala mar Sarde ma ok osechido lepgi. Gin giniwuoth koda gi lewni marachere, nikech mano ema owinjore kodgi. Ng'at molocho bende norwakne lewni marachere, mana kaka girwako, kendo ok naruch nyinge oko ngang' e kitap ngima. To anaul nyinge e nyim wuora, kendo e nyim malaika mage.
Ng'at man gi it to mondo winj gima roho wacho ni kanyakla mag jo Kristo.
Ndik ni malaika mar kanyakla mar jo Kristo man Philadelphia niya.
Magi e weche jal maler kendo maradier, man gi rayaw mar Daudi. Ka oyaw gimoro, to onge ng'ama nyalo loro. Kendo ka oloro gimoro, to onge ng'ama nyalo yaw. Owacho niya, ang'eyo timbeni duto. Winji, aseketo dhoot moyaw e nyimi, maonge ng'ama nyalo loro. Ang'eyo ni kata in gi teko matin kamano, to iserito wachna, kendo pok ikwedo nyinga. To winji, nitie jomoko mag oganda jolemo mar Satan, maluongore ni Joyaudi, to ok gin Joyaudi, to giriambo ariamba. Abiro miyo gibiro, mi gipodhi e tiendi, kendo ging'e ni aheri. Ne amiyi chik ni mondo itim kinda, kendo iserito chikna no. Omiyo an bende abiro riti e ndalo mar masira mabiro kwako piny ngima, mondo otemgo ji duto modak e piny. Abiro biro piyo, omiyo mak gima in go matek, mondo kik ng'ato mayi osimboni. To ng'at molocho anami bed siro e kalu mar Nyasacha, mi ok nochak owuog kanyo kendo nyaka chieng'. Anandik nying Nyasacha kuome, kod nying dala mar Nyasacha, ma en Jerusalem manyien, mabiro lor kae polo kuom Nyasacha. Nyinga maler bende nandik kuome.
Ng'at man gi it to mondo winj gima roho wacho ni kanyakla mag jo Kristo.
Ndik ni malaika mar kanyakla mar jo Kristo man Laodikia niya.
Jal miluongo ni Amen, ma en janeno migeno kendo maradier, kendo ma chwech duto mag Nyasaye noa kuome, wacho kama. Ang'eyo timbeni duto. Ang'eyo ni ok ing'ich, bende ok iliet. To daber kibedo maliet kata mang'ich. To kaka koro imbembe, to ok iliet kata ok ing'ich, abiro ng'ogi oko. Iwacho ni in jamoko man gi mwandu mathoth, kendo onge gima ichando, to ikia ni in ng'at machandore moloyo. In ng'at modhier chuth ma jachan, kendo in muofu, bende in du. To ang'ado ni rieko ni mondo ing'iew kuoma dhahabu mopuodhe gi mach mondo inwang' mwandu. Lewni marachere bende ng'iew kuoma irwakrigo mondo igeng'go dugi makelo ni wich kuot. Yath bende ng'iew, iwirgo wang'i mondo inen. Joma ahero ema akwero kendo akumo. Emomiyo ket chunyi mondo ilokri iwe richoni. Winji, achung' e dhoot kendo aduong'o. Ka ng'ato owinjo duonda, mi oyaw dhoot, to anadonj ire, kendo anachiem kode, to en bende nochiem koda. Ng'at molocho anami bed koda e kom duong'na, mana kaka an bende ne alocho, mi abet kod wuora e kom duong'ne.
Ng'at man gi it to mondo winj gima roho wacho ni kanyakla mag jo Kristo.